ai, ei, ai, 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 ningejua toka mwanzo we ulinipenda mi, nisingewaza lio waza juu yako mami, ningejua ulitayari maisha yako
baby.